lakho malala mpuza amanzi ngimabalekile uthando nithi hamba pleza lami ngizohlalela noma hlalela
I'll tell you what's up.